JazzyMedunda.com.
Je, wasai, mimi nataka kitu kidogo nikwambie. Nimekupa moyo basi na wewe wako nigaie. Burudani ni furaha wewe kuwa na mie. Ukitaka joto songa baby nikukumbati. Kama kukutenda sijui my love, baby I don't know. Kama kukuacha sijui my love, baby I don't know. I don't know. Sabati. Nataka ujue, wewe kwangu mie. Ringa jishawe, wewe kwangu mie. Usijibane bane, wewe kwangu mie. Tamba wakujue, wewe kwangu mie. Kama kukutenda sijui my love, jamani baby I don't know. Kama kukuacha sijui my love, Zako baby, I don't know, I don't know, I don't know, baby, I don't know, I don't know, I don't know, baby, I don't know. Mpenda, mtoto moja, mweupe kidogo, mweusi kidogo, eti mpenda mpenda. Mtoto moja, mweusi kidogo, mweupe kidogo.
JazzyMedunda.com.